Bambizukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambizukuka,
tukwa musubi, olina amanyi, ojja kukikola. Bambizukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambizukuka,
bintu byensi bikyuka, bantu baseka, obanga oweddemu.
Bambizukuka,
mukyalo kufuna kamere,
nti obeera buzibu. Smile for Uganda. Wadengole yo nanti mo Jamaica.
Oyo abanda kwa gala aduka bambi na we na kujawa.
Olo kubanga doli na kwe sente atandi kukubaliga.
No matter what them say, no matter what them do, want to make you happy.
Sente kubira mukisa tekuli miaka, just be the best.
Bambi zukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambi zukuka,
tukwa musubi, olina amanyi, ojja kukikola.
Bambi zukuka,
bambi zukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambi zukuka,
bintu byensi bikyuka, bantu baseka, obanga oweddemu.
Bambi zukuka,
bawenyiza kutunga nawe bwoyinza kutunga.
Ngera kumacha ngenda nkolenga sina bambi gwe subi. Makazi n'abaana balese wakambuka kaboda ze kunsimbi.
Kati gwe manja bambi sasula abaana basome.
Story wetu gwe yatandika kukalo bambi anti nawe jenda kulia kitigoma.
Ina mikwano mingi bizendi kalidi neva yuzo gwe kugalaji.
Baganda bandi
bambi zukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambi zukuka,
tukwa musubi, olina amanyi, ojja kukikola.
Bambi zukuka,
bambi zukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambi zukuka,
bintu byensi bikyuka, bantu baseka, obanga oweddemu.
Bambi zukuka,
olina ensubi, nange gwe ndina gw'essubi. Uzi wa taxi, wanyapati bambi bali na gasubi.
Nomu za dadolo mwano kusoma na ye, akira bambi anonye. Afuna kazente, awelele abanabe. Anti bambi nawe basome. Bambu yambe nga kadu ye, mubu kadewe. Anti bambi atewe nkere.
Chika sa chokusula kwe mumbe ye peye. Atenga mama wanyumba ye bambi etonya. Bambi zukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambi zukuka,
tukwa musubi, olina amanyi, ojja kukikola.
Bambi zukuka,
bambi zukuka, zukuka, tugende tukole.
Bambi zukuka,
bintu byensi bikyuka, bantu baseka, obanga oweddemu.
Bambi zukuka.